Delight Duran.
Sexy Diva Bad Girl
Rapata Sakata.
Umeletwa na upepo
kisuri suri.
Napenda vile unanukiaga utuli tuli. Na kwenye bedi bwana kweli nguli nguli. Napenda vile unanipaga vizuri zuri. Mara sembe Maradona,
bebe, bebe damu tuwe dola.
Haya machejo Maradona,
bebe, bebe damu tuwe mola.
Mara tuta mara kuna,
bebe, bebe damu kuwe dole.
Na ubua na kupona. Usini banie naona utamu, ajani panie maana utamu. Usini banie naona utamu, ajani panie maana utamu. Come again, bad oh bad. Come again. Come again, come again, bad oh bad. Come again.
Again, baby girl, said ya fele. Tuba fako bali bali amele. Chensa wa matuga gale. Onja gale nange kwa gale. Kila siku na kuwanza mupenzi. Ya kuchite ingabia siwezi. Kukuchite mupenzi siwezi. Kufuge kutwale kudechi. Baby I want some, baby gain some. Handsome boy pesa ni nasam. Adore, admire, yoneza care. Bile babombela, wata kujia. Heavenly honey, uliniza dear. Bili mama bimbiri wambam sinsima mama. Wata mpola mpola mna kukama. Fimbo, Ronaldo.
Usini banie naona utamu. Ajani panie maana utamu. Usini banie naona utamu. Ajani panie maana utamu.
Come again, bado